cuciniamo incisi io e Sinda Uyakala Kumbula mandla kue Awe pomoya uya kupelezela Perfumula kancane Beka phambi Izinyembe ziziyoma Kukhanyilanga Kina umesabi kubeka uhambe Amaphupha akwasondele namuhla Phakama kholelwa kuwe Kukhona ukukhanya kwineni kwenyela Kwenyela
Kina